Ina gode ma Allah domin ya bamu wannan lokaci mu sake yin magana a cikin maganar Allah akan bawan Allah Annabi Ibrahim wanda yake uban makiyaya wanda yake uban masu ban gaskiya mai dogara ga Allah daga sura ta 11 ta farawa zuwa 25 za mu samu wannan labari I am thanking God for giving us this opportunity to talk from the Word of God, which is going to be on Abraham, the father of the shepherd, and the father of the believers. Let the Lord be with us. I am going to talk in full day. Lenyol bandirabe, banono putirme bikino denno. Kimi don joni beida bikika. Enke bai don habaru daga nder lattanoji fasulul sappo igo yarugo no gas ijobi. Ndo hala annabojo Ibrahima baba woynabe, baba nu imbe. Anko annabojo Ibrahima o iboi daga leidi ur. Idon imuondi ibaba mako ibadiko. Don alla nodimo badiko ko biiko. Don alla nodimo. Wi war nilling mi yaruma lady ndi dokkay ma min donu ayri woni lady kanaana ko lady di palace dinu don alla wadani mo alkawal o lattoto o ronaydi usngol mako uday bano kode do den don be donata ndin don lady be jodo ndin don lady be ngada barka ayri woni lady donu mako wakati dun de dun hewi bo be doni dun alla rokki be leedi ndin gan yimbe jodi be wigeere den hakkeji fere be ngadata be ngula bikko mabbe gam be shakka ibe tefa bikko surbo hom pamarum ibe ngada ko edi dum e gorko i walda e gorko ko dum e leedi ndin di halli di latti ni woda don Hanjung Allah yidi tuufa din do leji din di huho hokka be di donu leedi ni bo hokkindi Ibrahim donu gan usngol ma ko waray duuda har wara ronani bo dum fofi zamanure annabojo Musa bibbe Israila burto yike ngarti don har dum fofi Joshua wallitibe be doni kan on halaka heewi hanko annabojo Ibrahim baba woyna be Nde umoyi daga ur, to omauni. Alla yarimo sayi yarimo hiram. Diga hiram o ummi sayi sheshef. Daga sheshef nde o ummi sayi betheal. I betheal long onodi inda alla wadi sujadaku. O mahi, to umwata sujadaku. Denno hambe denno tonno be mantirta alla kono be nchudidan to alla. Sayi be nyiba gutumbano kupoje maude. To be nyibi dun kupoje maude, lebe ngadda lete be mbuka idu, lebe ngadda ite, lebe mbuka, lebe ngadda marla be kapa kwede maga be njua idu, lebe kirisa, lebe mbuka na lete de hite. Tae kudu ngulata, shurri ding ipa adu, ulatike urungol ito jomirao. Iyan amma be njaha be nguja dangi banye be maunina jomirao. Nombe ngadirta suja daku. Idong alla beidi wolwan kimo sembidini alkawal ngal wadani mo do ndin do leedi hanko ronata ndi hanko usngol mako annabojo Ibrahim baba woynabe ko wadi bimo mi baba woynabe imodi hunjawdi ndi woynabe tefata keba na iduddi wirbe dubbe harbe njari temmeje dunyari temmeje ha tati yo wobbe wirbe bembe limtaayi ambona ko ngidda pullo lattoda ardojo banu hanko lattoda ardido fulbe banu hanko keba njawdi keba ko iri ngay marla annabojo Ibrahima hebinga hebi wirbe dubbe banu no binomi temmeje tati yo goddum hanko mo wodi sembibbe inde ruro mako go otu o heba biddo mo halal mako hama o tori jomirawo e mo wodi goddo biete do do Elizar biro mako o wi ko a alai mo han corona te han han corona te jawdi an ibirbe an yi kodume jomirawo wi mo a mi rokkete biddo yadu mako o bango o rimdai daga Betel o dilli Egypt Misra wonno daga Misra o so itoyi o wadi do are e Betel daga Betel o so iti o yahi Hebron daga Hebron o dilli Damascus daga Damascus o yahi Hebron o so iti Hebron wato alkawal Allah wadi mo e mo woso e den ladde den e mo yi afuno dum wontiri anjum wadi e mo rimdi da e marle mako anjum wadi biimo mi hanko o baba woynabe o yahi jali duddi jutudi to woddi e marle mako bana no fulbe meden do joni ido Nigeria wobbe natti ton Central Africa to noddata bangui ha ibe ton fulbe meden wobbe fuddi nattuki Congo wobbe bo daga do leydi Nigeria be dilli Cameroon wobbe e bade shadi wobbe ton der Nigeria dum mabbe natti banye to durata no joni hande ibe dura fulbe don e Mali fulbe don e Burkina Faso fulbe don ko bana non Ibrahim wadi ko wosaki imo der tent hanko meda o nyiba wuro bo dungo mango ha o bukkal lantarki der har o bukkandi yan der bana no zamanu hande wontiri hanko o ardo jo dimdul unde gotu ngimmi fama mawdum o kulo Allah o ketinto do o nana o fitta noppi o nana daga kononol Allah ko Allah yidi wada to Allah yidi o husha har hanjum wadi Allah metidi mako wimo roninimo leydi Palestine roninimo leydi Kanana yimbeji fere-fere leddi goni don dum ga gikkuji maji o kalludi Allah tufay be yarabe banye hanko bo usgol mako ronay din don leydi din hanko annabojo Ibrahim sayinde o yahi Misra dun debbo mako yo boddo Saratu to yimbe ngi imo ngidaimo wala mabano lambe iri be denno hallube iri fira awne e re o huli to fira awna waramu teta debbo on re o wi e on sakike mako fira awna se hoshimu anko kam gonga o wi na fere o wi on sakike mako domin zamanu dun kita shari'a Musa warai karminka neddo te asakike mudum mube kauta e inna e hanko e Saratu baba mabbe go ko mo e inna mudum ganju nae mo febu un sakike mako ne o yahi wuro lamido Misra hoshimo sei wuro lamido Misra Allah habbani be deedi mabbe di puk worbe ben habbani be gorga ku mabbe dum puk wala neddo ko go oto nan do gorga ku mudun e der worbe har i hanko Fir'auna e der bali ma Fir'auna wala ko jawdiri go nanuni gorga ku asho bala hoja e der na e ma ko la ngari ko go nanni gorga ku asho na e koya gandume gam Fir'auna teto i debbo kulo Allah debbo metido i Allah debbo mo gorum i do'o i mahato ndo'oto i maunina Allah jemma i bimbi hanko o shubtado o shubado to Allah gam majum Allah hollimo den don bawde den o kito i Saratu o hawto i Hajara i wirbe horibe i horbe horibe o hokkito o wi Ibrahim gandume gadan dayanno a wi'ata yan debbo ma o wi mi tammi ke wala kulol Allah e maada ta yiimo onde o boddo a warayyam ko shamu hanjum wadi biima mi non amma gonga kan un sakike an wakkati dun kita Musa warai bawo don kita Musa wari wi tagu to te asakike mudun har mini tegal hakkunde sakirawo isakirawo idon imidi pamon goddum to ni an anuddindo Allah i gonga to goddo hollima sembe Allah ma hollai dun sembe ta tokko Allah i gonga der inde Yesu Almasihu to neddo tokkima isembe Allah bo hollay dum sembe gammajun ta hulu goddum tokku Allah e bernde go daroda bo ido gonga don non fofi de hajaratu biro saratu ko kordo saratu debbo wari sai o resi bernde mako inde ruro gon o dari imo wallita o debbo wonde nyalde sai saratu wi gurum kebi dubi duddi en danyayi yomur ko hatta jahato o kordo am gan o heba na en bingel izaman hure den to kordo ma danyi dum bingel ma wala bawde ido magil gan hanjun saratu tammi dum wadai banuno sai hanko ibrahim o nani konondol saratu o natti sai hebi bingel bo hajara hebi bingel Tera nuddingel Ismailu, tera yabare natti hakkunde mabbe, bawo yabare natti hakkunde mabbe, den sai saratu inna wuro sai o jami Ibrahim o wi tuhu o debbo ibiko, gambe ala yabakiyam, gambe ala yabakiyam, sai o tufimo, sai ladde. Amma hanko ma ton Allah ala imo de o hebi yiyan neddo Allah. Annabojo Ibrahim sai Allah biimo mi duddina lenyol ma Ismailu goloda e bano njare ndi wurungo to ngwawa ilimuki njare ndi wurungo ngwawa ilimuki lenyol ma anjunyonira don en godi laraban ko en dube duniyaru en godi be Algeria en godi be Morocco en godi be Tunisia en godi be Libya en godi be Egypt en godi be Saudiya en godi be bigeji fere fere ta dalila dun don barka dun jijan annabojo Ibrahim hokki amma jomirawo wailai alkawal mu wi'imo Ibrahima amma a hebai daga debbo mada halal mu halal nagun kordo nato kordo debbo ma nato biro debbo mada a hebai inder redu ndu gonga hanko woni saratu debbo ma mo gonga a hebai biddo daga mako hanko bo o biddo hanko barki dinta hanko usngol mako ronata ndi leydi ndi Palestine hanko ronata ndi Allah wi'ino ha zaire ko o wi'ika nde o jippini hanko Ibrahima nde o jippini wobbe malaika en tato hambe mbi'ika sai saratu inder hulguru mudum sai jali sai jomirawo bi ya hambe hobbe ben gan hambe lilabe jomirawo be bi gandume saratu jali Allah yo tampa hebbinki ko wiine sai nde o debbo sai o hulturi o wi hanko fa o jalai amma o jali kamajun de hitande so itoyi bo sai Allah rokkimo biddo mo wiata isiya ko ko isiyaka hanko Ibrahim be nay en hanko huwi debbo debbo on har ali tokkuki lewru amma bawde Allah ido o hebi biddo biyetedo Isiyaku inder usngol mako daygol mako inder hambe nonata nin do leydi idon hu bibbe Israila jiboyi don hanko ma o danyi mo um wiyete Yakub Yakub ma danyi bibbe sappo idido goto inder mabbe ngondom mon andi mo noddata Yusufu yon andi hanko noddata Yusufu no Allah holliri kenan no dum wadiri har be pari yeso ibarka dum Allah noddani be Ibrahima o kulo Allah Ibrahima o tokko Allah Ibrahima o ketinto do ko Allah wi'imo de o danyi Isiyaku goddum hunde maudum fofi dum dume hanjum bandira aidi nana mi andi aidi nana deftere Allah holli en inder pasluol sappo e didingol latanoji idon Allah noddimo wi'i Ibrahima yahu lahoda biddo mada Isiyaku go oto mo goduda hanko tan yahu lahoda mo jomida fondimo so ummi o habbi kirke imbabba o hoshi suka o hoshi labi o hoshi ledde o dilitondo haire moriya to Allah wi'imo. O yaha, o laho on don suka. Isiyaku, hanko tanfa odi, ra o tufi onton. Ra o bo hanko tan woni mo alkawal ngal Allah. O yahi o nangi, o habbi juude mako. O yoyimo, dow kuppoje mawde de o mahi, o wukki ledde, o yoyi dow ledde de. O wukki labi, o hirsay daande mako. Imo dow niya hirsuki sey Allah laamiɗo cheniɗo. Tawimo Ibrahima, Ibrahima, baba waynaɓe, baba nuɗɗimɓe, Abraham, Abraham, nanuɗo, nanuɗo, nanuɗo. Ta yow jungo ma e dow on ɗon suka ko joni mi tabbitini a kulɗoyam a tokkoyam bo a nana ko mbi'aymi a waɗay bo ko mbi'aymi mi yettima raaru gaɗa maɗa nde o raari o yeeƴi sey o yi njawga manga nga nder leɗɗe leɗɗen joginga e luwe Allah waddoyi bawɗe muɗum sen softi Ishaku ɗo hunde ɗiɗi goo ko ekkitotoɗen Ibrahima o kulo Allah o tokko ko Allah wi o jabo ko Allah wi o hada. Amma ta wadi non a heba barka iri dum mako. Didi Allah lamido i holla en misalu wondi jawdiri Allah ngarori. Gandi hosh un rufa jijamari ni hosha hakke meden. Hayri bo hayri woni Yesu bi Allah. Hayri woni Yesu tamsere Allah. Hayri woni Yesu wolde Allah. Don holli en dun non. Ey umwi muto wadano hanko bo so ummi o hoccu njawdiri o wari o lahi i dow o laho Isiyaku o lahi njawdi sey barka tokkimo gan Allah wi mi andi a hulayan joni mi andi a wadai ko ngada im ko ngamma mi ngada mi yettima de no e tammida Allah watta malaika en i tondo ngettuma ko nana beldum maada ko nana a wadi goddum boddum e mi di pama bandirawo Ta tokki Allah no baba waynaɓe baba nuɗɗimɓe tokkiri amma a heɓai barka ɗum o heɓi modi jawdi ɗundi hitande ko o dilli ha Misra ko yarimo ton welo welo on waɗi hallungo e leydi Palestinu tew fari fombina gan Egypt i fombina leydi Israila daga leydi Israila fombina faroita to bo a Egypt Ay hay leydi Israilan ko en woyla parata. Tay keptoyani. Zamanu dum koyde. Wala ngirgi ho hande wala motawo iri ko hande. I koyde nyaata tan der ladde. Ladde bo yorunde de wala na kodume sey kae. Ino hunde den wadi ko jonde. Bano onon fulbe bangobe bano non o banga do hande o yaha do hande to ndungu artiri ni o dilla tonga marle mako de dudde. Hanko e Biko lot. Gada don biko lot. Supti. Birniol. Sodoma e Gomorota. Natti jodi. Anko bo jodi do tilde. O tokki Allah. Kotlum hono be daga woyla ngari. Nili. Koni Sodoma e Gomorota. Adi kodume. Irewbe bipbe. Injaudi wala ko bedali. Haɓe ndillidi ilot biiko Ibrahima yodi gikku sembe o nokki wirɓe mako temmeje tati o naɗɗini o yehi o adoyi o tetoyi o nyami ɓen ɗon lamɓe i konu o tetoyi o warti I don hirna Sodoma e Gomorota onon hebube dama jehi ha leydi Israilanko en. I hirna don dow jolde imo don I dow mamre. Hirna don waje Beersheba onno. Imo ley doydi mamre. Woki lekki noddete mamre. Se o yehi imo jodi se o yi malaika en ingara o tammike en yimbe. O tabbibe nde o tabbo yibe o waddibe. O joddini be o hirsani be bigil. Ko gagil, bongil, ngel kusel diggungil, wadani be ni kota ku no wadirte kota ku botum hu jappaki no jappaki hu wontiri be purtanimo barka ko be dilla. Nden be mbi be shudatamo, be ngulay Sodom e Gomorota. gan hakke jimbe wombe der hakke mabbe wadi anjun wadi hite nge pulloy daga lei daga do nge wuli garindin har joni wigere nenta ehi guldunde wodeni gan wigere nden de luggi to tonto luggi wala hendu dundu ta ehi i wodi guldum ko meinde ndiyam wige ndiyam jippoto dan yaha wigere nden idan watai wala goddum dun yonki ko nattatan dan don ndiyam joni ndiyam batudan ta natti a yollata ko a hotata tollei a jodo to do ga ndiyam dan dan batudan ga tokari hite alla i der majan don hebata goddum ko um wadirta ta kiri zamanu ndi um bukkata inni nder gese joni gam hite nyami be gambe hallube yodi ko gimmi kula amma tokka banono annabojo ibrahim tokki hanko o jodi ton woddi hallube woddi be bondi woddi be hakke amma goddo da be hakke goddina ton jodo da halkere tawatama i don iso doma hallube kalki be majji amma reirde mo hakke halkere nder hite nder jahannama kalidina ha abada ganjun yo midi joni nuddina tuba tokka yimbe be gonga tokka yimbe be adilaku tokka yimbe be jurumudum wodube jurumol hulobe jomirawo shenido amma ta nder hallube amma latto kalludo amma Allah walli anko lot o hisi amma o wadi shemtini dum fere fere gam majum imi nodduma bandirawo ta nattu jododa nder hallube wadu banu gikku baba nu imbe ibrahima baba woynabe amma a yara jam Allah bo walle an tokko jara jam amma mo tokkata ngara tokka gam barka inde yesu almasihu amin amin.